aan ku bilownay taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Thompson ayaa waxa uu sheegay in halista dhinaca amniga ee qaaradda Afrika ay sii kordhiso. General Thompson ayaa waxa uu sheegay in 12 bilood ee u dambeeyay ay korortay halista kooxda Al-Shabaab, wuxuuna ku macneeyay sababaha arrintaasi ka dambeeyay iyadoo aanay jirin cadaadis badan oo la saaray Al-Shabaab sanadkii lasoo dhaafay. Dhaqdhaqaaq la'aanta ciidamada Amazon, xanuunka COVID-19 iyo weliba qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Batagoonka Carla Pepe ayaa wareysi gaara oo la yeelatay taliyaha waxay ugu horreyn weydiisay sababta ay u yaraadeen duqeymaha Mareykanka uu fulin jiray oo sanadkii imanka dhammaaday ay hoos ugu dhacday 10 jeer halka sanadkii 2020 ay ka ahayd 72. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo Zahar Cabdixamed.
The new administration has come in and they've reevaluated the conditions and why we're doing the strikes and how we're doing.
Hagaag maamul cusub ayaa yimid, dib ayay u qiimeeyeen xaaladaha, sababta aanu duqeynta u sameynayno iyo weliba sida aanu duqeynta u sameynayno. Qaar ka mid ah go'aanadaasi weli wuu eegayaa maamulka hadda jooga. Waxaana filayaa inay tahay inaad heshida go'aankaasi la dejiyey. Waan ogahay tan. Hadda inaan haysanno awoodihii aanu u baahnayn si aanu u ilaalino ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan, taasina waxa ay noqotay lama huraan. Muhiimna ma ahayn 12 ilaa 11 bilood ee u dambeeyey, balse haddii ay lagama maarmaan ay noqoto, waanu haysannaa awoodii aanu u baahnayn. Waxaan filayaa in waxa uu maamulku isku dayayay inuu sameeyo uu wanaagsanaanayo, islamarkaana uu awoodi doono inuu taageero waxa uu madaxweynuhu ka rabo militariga Mareykanka ee dunidu inay sameeyaan. Waa taa waxaan filayay inay socoto. Waana taxadar iyo shaqo laga fiirsaday, balse ma aana filayn inaan arko joojin ama ballaarin. Hase yeeshee waxaan filayay inaynu heli doonno in dhabbaha loo xaaro hannaanka ku aadan sida loo wadayo kumeelgaadnimada. Waxaa jira habraacyo aynu ku tiirsanaan karno
necessary over the last 10 or 11 months. But if it becomes necessary, we have the authorities we need.
Markii ugu horeysay oo aan hadalnay, waxaan wax ka weydiiyay qatarta Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxaadna ii sheegtay in qatartu ay intaasi ka badan tahay. Ayna sarreyso qatartu? Waxaad ii sheegtay intaasi ay sabab u ahayd kordhinta duqeymaha markii la arkay dhaqdhaqaaqooda. Haddaba maanta, qatarta Al-Shabaab ay leedahay waa mid intee le'eg?
I believe that the threat of Al-Shabaab has increased. Over about the last 8 to 12 months or so, the threat of Al-Shabaab has increased. I think COVID certainly had an effect, but emerging out of COVID, I think the threat has gone up. And as you know, the last administration...
Waxaan aaminsanahay in halista Al-Shabaab ay korodhay 8-12 bilood ee u dambeeyay. Wax la jira halista Al-Shabaab way korodhay. Waxaan filayaa COVID inuu dhab ahaan saameyn ku yeeshay, balse soo bixitaanka COVID waxaan filayaa in halistu ay sare u kacday. Sida aad la socotana, maamulkii hore waxa uu nagu sameeyey inaanu ka qaadno ciidamada Mareykanka Soomaaliya, halkaasoo weli ay noo taallo isla shaqadii aanu halkaasi ka qabanaynay ee ahayd in laysoo hortaago Al-Shabaab, gacanta Al-Qaacida ee ugu weyn ee ugu qanisan islamarkaana ugu firfircoon dunida. Waxa ay haliisi ku yihiin Mareykanka iyo himilada dadka Mareykanka. Hoggaankoodu waxa ay ku xukumaan kuwa taabacsan inay ku weeraraan dadka Mareykanka meel kastoo ay ka helaan. Waxay la tahay inay waajib nagu tahay inaanu taasi run u qaadano, waanan u qaadanaa. Waxaana filayaa in halistaasi ay kordhiso sababtoo ah jiritaan la'aanta culays la dagaalanka argagixisada oo ka dhana Al-Shabaab sanadihii u dambeeyey, taasoo ka timi dhowr waxyaabood. Mid ka mid waa dhaqdhaqaaq la'aanta Amazon, mid kalena waa COVID iyo kuwa kale, mid kale waa xanafta siyaasadda iyo kala dhantaalka. Sida aad og tahay, muddadii madaxweynuhu way dhammaatay, waxaa jirta xanaf badan si loo helo in laysu dayo in la helo hoggaamiye dowladeed oo la doorto. Marka waxaan filayaa halista Al-Shabaab inay kordhiso. Haddii cadaadisku kordhana, ma soo dabaqaya Al-Shabaab? Waxa aan dareen ka qabaa inuu jirayo weerar muhiima oo Al-Shabaab ah. Waxaynu aragnay qaraxyo ismidaamina oo ka dhacay Muqdisho 2 todobaad ee u dambeeyey, oo mid xaqiiqatan miinada gaariga loo dhiga ahayd. Sidaa daraaddeed, waxa aan filayaa inay fidayaan islamarkaana ay kordhayaan.
There's a lot of dysfunction there, friction working through to try to get to a new election and get a new head of state elected. And so I think all of that is affecting the fight against al-Shabaab, and our own posture is also calculates into that. So I think the threat of al-Shabaab is growing.
Sanadkii hore xilligan oo kale 10 ayaa dhulka ku sugnayd, waan ognahay inay ka yaraayeen 100 waqtigan waqtigiisi waa sanadkii hore, ma sidaas baa wali ma dalbateen ciidamo badan oo loo barbardhigi karo qatarta.
What I've advised the administration will stay between me and the administration's leaders right now, because those decisions are still we're still awaiting decisions on those recommendations. But what the last administration required us to do is reposition our troops.
Waxa uu sheegay maamulku waxa uu dhaxayn doonaa aniga iyo hoggaamiyasha maamulka hadda, sababtoo ah go'aanadani waa weli waxaanu ka sugeynaa go'aanno tala bixinahan, balse waxa uu maamulka hore naga rabay inaanu qabanno waxa uu ahaa inaanu ciidamada meel kale geyno. Waxaanu ku haysanay 800 ilaa 850 askari Soomaaliya xilligaasi, waxaana la sheegay inaanu ka saarno ciidamada Soomaaliya. Waxay ku sugan yihiin saldhigyo gobolka, waanu safarnaa si aan u shaqayno. Marka cidda u joogta Soomaaliya si maalinla ah waxay ka yiriyihiin 100, marka tiradayadu waa ay korodhaa. Marka aanu ka shaqaynayno dhowr waxyaabood oo aanu kala shaqaynayno Soomaaliya iyo Amison, waxaanu leenahay laba howlaha hadda ka socda Soomaaliya, marka tiradayadu way kordhaysaa. Sidaasi ayay ahaanaysaa muddo, kadibna hoos ayay u dhacaysaa mar kale. Wax ka yara 100 waa nooca tirada sugan ee dowladda.
Partners. We have two of these engagements going on right now in Somalia, and so our numbers go up, and they stay that way for a while, and then they go down to, again, something less than 100 is sort of the steady state number. Well, I think that we are working hard to get our tasks done. I think that there's more effective and efficient ways to do that. We provide those recommendations to the second.
Waxaan filayaa inaan u shaqeynno si adag oo aan shaqada u qabanayno. Waxaan filayaa inay jiraan hannaan aad wax tar u leh una shaqeynaya oo aanu taasi u qaban karno. Waxaanu talooyinka kaasi siinaa xogayaha difaaca. Waxa aanuna sugeynaa go'aankooda, balse waxaanu si joogto ah u raadinaa dariiqooyin aanu ku kobcinayno waxaanu halkaasi ka qabanayno.
We're constantly looking for ways to improve what we're doing there.
Su'aashay ugu dambeysay Soomaaliya, su'aalo ayaa ka yimid tababarka Danab ee bishii hore October. Wali ciidamada Danab ma tababaraan Mareykanka? Muxuu ahaa natiijada dib u eegista tababarkaasi?
Yeah, we still are training the Danab, and for your audience that may not know what the Danab is, stands for Lightning Battalion, Danab Battalion. They're a special light infantry formation, advanced infantry battalion, and we're training them, and they're our counterterrorism partner there.
Tababarka ciidamada ugu fiican, haa, weli waanu tababarnaa Danab. Ogaalkaagana, waxaa laga yaabaa inaan la ogeyn waxa ay Danab tahay. Danab waxay u taagan tahay guuto bidhaamin ah, guutada Danab. Isla mar ahaantaana waxaa jira iftiimin gaar ah oo ah samaynta ciidamo dhulka oo horumarsan guuto dhulka. Waanu tababaraynaa, isla markaana waa garabka iyaga la dagaalanka argagixisada ee halkaasi jooga. Sidaa daraaddeed, waa noocaas. Waxa aan iska dhowrayaa inaan adeegsado kelmadda ugu wanaagsan, balse waa kuwa safka hore kaga jira howlgallada ciidamada qaranka ee Soomaaliya. Welina waanu tababaraynaa, welina waanu dhisaynaa Danab. Taasi way yara gaabisay wax yar. Waxaanu raadinaynaa dariiqooyin aan ku kordhino, balse weli waan la shaqaynaynaa Danab. Waxaana uu ahaa barnaamij midho dhalay. Dadka Soomaalidu waxay u hayaan Danab tixgelin aad u sarreysa, waxaana laga yaabaa inay qabanayaan waxa uu eegay inay ku socdaan 50% howlgallada Soomaaliya ee YNAB ay ku lug leedahay. Waa ciidan aad u yar, keliya ilaa 1,500 askari.
We're looking for ways to accelerate that, but we're still working with the Danab, and it's been a successful program. The Somali people hold the Danab in very high regard, and they are probably doing something like approaching 50% of the Somali's operations the Danab are involved in, and they're a very small force, only about 1,500 troops.
Hal su'aala oo atan ugu dambeysa geeska Afrika, Ethiopia. Qaramada midoobay waxay ka digaysaa colaadda sii xoogaysanaysa muddo bilo ah. waxayna ka walaacsantahay in haddii uu si buuxda u qarxo dagaal sokeeye ee taasi khatar gelin karto dhammaanba xasiloonida guud ahaan geeska Afrika. Ma nala wadaagi kartaa aragtidiina walaacan? Sideed u aragtaan walaacan?
Yes, I do share those concerns with regards to Ethiopia. So Ethiopia has been, you know, they're the second largest country in Africa. They've been a powerhouse economically and security-wise in East Africa for decades. And they're what America has referred to as an anchor state.
Ha, waan la wadaagay dareenkaasi anoo tixgelinaya Ethiopia. Marka Ethiopia waxay ahayd, waad ogtahay, waa dalka labaad ee ugu weyn Afrika. Waxay xarun u ahaayeen dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaanba bariga Afrika 10 sannadood. Waxay ahaayeen waxa uu Mareykanku u yaqaanay dalkii codbaahiyaha ahaa. Si kastaba ahaatee, dagaalka sokeeye ayaa beegsigoodii daaciyey dagaalkan u dhexeeya dowladda iyo Tigreega. Hadda ma aha dal codbaahiye ah sababtoo ah daacsanaantooda. Marka waxaan filayaa oo aanu aad u rabnaa inaanu aragno Ethiopia oo ka shaqaynaysa isfaham waayadan isla markaana gaadha qaraar nabadeed. Xaaladda waa la dejiyey dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey, wayna yar degtay. Mid ka yar muhiimsan sida ay ahayd ka hor ciiddii Kirismaska. Marka haa, waanu ka warwarnay Ethiopia. Ethiopia muhiim ayay u tahay xasiloonida guud ee geeska Afrika. Marka waxaanu rabnaa inaanu aragno Ethiopia uga gudubta dhibaatadan jid nabadeed.
So we want to see Ethiopia work through this problem in a peaceful way.
Kuwaasina waxay ahaayeen Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac iyo Zahra Cabdi Axmed oo nusukubay wareysigii ay wariyaha V O A Karl Bab ay la yeelatay taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika General Stephen Townsend.